me. Wamuturanga korero. Kwata koto te ka papa makoto e kohi kohi kia orara. Kia orara. Haere hoki tata e hoa ma. Tutuki kati noa hei koneira pupuritia, 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 pupuritia.